tukwesusiza wena mabwale sesanyu netubiruko buli omu wali amasanyu gasuso
nafe kituleze
lero kuwa obujulisi akoze byansonga otukoze bulungi nyonyonyo kwehera sima tubeere nesanyu omukono gwoho ogwekisa okutaddewo netufuna emirembe otukoze bulungi nyonyonyo kwehera sima tubeere nesanyu omukono gwoho ogwekisa okutaddewo netufuna emirembe. Chisacho mula muabu kudisa banja batategede kale chochakose mukama mulunji nobukesa obukesesa yetu layo genachi kubyakose kumuje tuli okwebaza chansonga otukoze bulungi nyonyonyo kwehera sima tubeere nesanyu omukono gwoho ogwekisa okutaddewo netufuna emirembe otukoze bulungi nyonyonyo kwehera sima tubeere nesanyu omukono gwoho ogwekisa okutaddewo netufuna emirembe. Yewatyo akola byansonga omukono gwera otuyamba mamulalu kalobu tebaza otukoze bulungi nyonyonyo kwehera sima tubeere nesanyu omukono gwoho ogwekisa okutaddewo netufuna emirembe otukoze bulungi nyonyonyo kwehera sima tubeere nesanyu omukono gwoho ogwekisa okutaddewo netufuna emirembe otukoze bulungi nyonyonyo kwehera sima tubeere nesanyu omukono gwoho ogwekisa okutaddewo netufuna emirembe.